Exclusive from MalawiChills.com.
Kwatu.
Come with us, you can't fake Tali. Musabino Muzo, our Tikadali. Nanga Bajimuku, yes, Kulepes, Sakumbola, too.
Kwatu. Ativuto ndi kwatu. Zonse zikuchitikazi, nkhani ndikobadwira. Nkazi sitikwatirana zakanika. Kwanga ndikukhumudwa zaka za ubwenzi wathu zapita madzi. Ukwati tinkakhumba uja, sitizamangisanso ativuto ndi kwathu munthu ne kwathu ine. Kwathu ine. Oyankhula wakuti mayi anga ndi mayi ako kalero ali standard 7 ku primary ankakanganirana chibwenzi mpaka ana adathizimulana ndewu kung'ambirana mahafu pitikoti pamapeto ake padabadwa chidani choopsa. Ndi atamva za ubwenzi wa awiri ife amayi ako afinyira bere pansi ati sizingatheke sitingakwatirane. Si maya memo imene takhala tikuyiri ndilira kukhosi kulidyokodyoko ija yathiridwa mchenga lero banja la awiri ife sizathekanso. Koma chale peresa zonsezi ndi umphawi wa kwathu munthu ne kwathu ine. Kwathu ine. Dona siti kwatirana zaola. Akuti malume anga ndi asibweni yako kalero ifeso tisada badwe nkomwe ankakanganirana dimba mpaka ana adathyolana nsagwada kutemana ndi aphwitika pa munda. Ndi atamva za mphekesera ya ubwenzi wathu atemesa nkhwangwa pa tanthwi akuti talemba pa chithapu yana ntchidwe afufuta. Tanamizana kudya galu tanyanduka koma poyankhula iwowa akuti vuto ndi kwathu munthu ne kwathu ine. Umphawi wako badwira wakanikisa zinthu. Kupata kwa makolo otibala kwalipheresa ukwati wa anafe. Banja la awiri ife sizatekanso. Anthu oyipa ngati nduru ya ng'ono alipolamira lakanika. Limba mtima usalire zuka nuyende zitaye. Sitizakhumbatirananso kosiliza nkomweka. Tenga chitambaya pukuta misonzi. Zakanika zitayang'anana tachinyisa kumapetopeto. Flemu ziyeniyeni. Ndazindikira lero kuti ndawala ilibe ntchito ngati munthu wasochera. Koma polala tanthuwa akuti vuto ndi umphawi wa kwathu abale kwathu ine. Muzikwati zinkhoswe za anzako unkapita kungachere kunja mucha. Kufunisisa nawenso siku lina anzako azachite chimozimozi kuzakusata. Mkaendera motu wabule mkafesa pa mwala ngati mulimi opusa. Suza korola iwe ya maliongo atilimbira mtima. Koma polala tanthuwa akumati vuto ndi umphawi wa kwathu abale kwathu ine. Makolo ndi abale ako akuti ndiwe mwana wakumpanda okulira pa chinyezi pasi pabowa pa nthunzi. Malevulo ako akuti sineyo nyamata oti kundigwira kundizondosa mthumba mwanga moro thuta mbala singagwe. Koma akuti ndiwe oyenera ana mahimu maphomudiga anambadya phama kusani saidi na miwawa nyambadwe. Osati ine nyamata wako analuwade okhalira kutafuna makaka kunga chere kunja kwao kwa nkhunguni ngati uko munthu ne kwathu ine. Ati ndiwe mwana wa kuiri ya 47 ine wakunsungwi kwa zithuthu sizingatheke. Ati ndiwe wako odinaize kwa kamphepo ka yeziyezi sunga phatane ndine bwantaso wakwa mponda bwino kwa thekenya. Akuti tuzosa mveka makina ophikira golide ngati iwe mwana osamba mkaka wakuchimaliro kuiri ya folo kunzuzu. Kukasakanizana ndi ine saka praina nthetemule wakwa nsonda nambo keisha kwa phata abale kwathu ine. Maphunziro athu agawa malire pakati pathu. Kupata kwa makolo otibala kwavunga pompho lalikulu pakatipa. Inga kale za sogolo langa anthu asakulidziwa Kuma ateme sankuwa nguwapa mwala kuti sizi ingateke. Akutumpawi wa kwatu muntune kwatu ine.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.